kwa kunkana nyo na kugwa kubifui Dunda yali bagize kisera change Bwatyo nasengula kukawunga kamuogo Nandaza musu kwezi kudakalika Nzera nsekerera bakera ano nebekanula Bambi bakera munkoko nebanyula njuba Enkomerero bafebi chaiwe kata bikalu Ngude sije kurusanya Waluka ganchi manyiti okufuna chiba chitone Kalene voli tabalo unaba ganga Okuja koro ana kuchaba bindula mbuto Na yenga shono ungabana yoyo ya biansua Oye ya tondelu okubanti aliba mufunyi Sebone wali sobulezo tureza maji Mwebio ye msiba muanuza mbu atafone Ukakasori musangazi vye muyenga Kolo roli tegere ntege kazamu kama Yatafune nebomu wakatale kwa wino Mwili wabanga dene miaka kachibibiri Oli musanga yeo langege kumidala Zemugenda kuntegera we mutyo mpola mpola Dachine ancha wa muze kuchifuba Omweva zenyini vyo no kunto nerekula Mba igire vinyuma mungiro vogisi Oyo na muimbo we mpili ye mokade nyavo Zendava mtumbezo musajia guanente Echirizanto chisiri nyavu yondo Ndi mzukuru omu gensi maule chiyerere Senga punya bulangiti Ina winsongi la msonga kewe kabaka Unangishe shintu mikwano wano jitwala bie Wacholu anagofunyo kukuja jamia Mwenye joma nyino kodeo wano kuchakira Kwashali na bazadeva kwa gala dunda Osinga umpu kumanga itamisimu Bambi bazadeve nga zezi itembu yaga Nzavo nsisinka nye kumonga wafunye nendusu Yesongo do wa mulekwa bubumu azira nya Omusanga jula singanti mama badeo Bine birungi byenfunye nena gayako Gwa mulino omulanga ky'okumula byennaku Emifaliso sula kufita fomu ne bia Muzadde wa sula kubide ya munda byasubi N'akagoya koza kiro kubali na kamo Wagaga wadde yeresanga akanyama sebo Naute ntulanga nekyayanywa bikalu Nga kyamanyibwa akaddi wa singo noyiga Gwoli muyamba kamwaminda samuweddemu Tulimu bongera mbisolo okuyisa embuzi Kubanga yewaliranga bagitwala ku ttale Ani akutuusizeeyo kalombe k'ennusu Ye taata weya wa sukulu fiizi n'ojunwa Obusanyusa omuzadde w'obuba butono ndaba Kyokka ate ne sabbuuni amusaba wa Ayubu N'abo baliraanwa baamukoowa dda takyayala Omunyu gwasiba abapeeka olimba nnyo Bakuwana wano oguze benzi sempala Ng'olina ne taata ezisuubula amatookeyo Muzadde w'asaba akagaali okugenda enkozi Oluusi bakamumba n'akuba akanuulo Jukira kitaawe yali omu kubafuna mpola Kyokka yagwane ku mabanja weerera embusi N'akolimbanga nti okuzaala kwa mufabbule Nzaba engeri eyambeerako omugumba Omuzadde tagulwa ne bwaba wa malibu y'oyo gw'olina ge makula go Tokwatibwa nsonyi ng'omulaga mba nno gw'atolikyawo omuwundi gw'otafune mu dduuka Omuzadde tagulwa ne bwaba wa malibu y'oyo gw'olina ge makula go Tokwatibwa nsonyi ng'omulaga mba nno gw'atolikyawo omuwundi gw'otafune mu dduuka Chawa mama we miako maresa tu Natuma na babako gende yonga tomuka Najalu alanga ava muobu ya ambibe bali Ama gezi goli na kweneko ke kusingako Obu koko jomu jeke mkuluwe buzala Adalo jikweke neda shika zuera aviri Oluvanyu moji komye wombu toja kulava Obujaga nyanga ulavyo muzade wabu Onane weto ololo kwa nilize kula Bakuvante nseko zenko konzibu za kulava Nenye visolevi ndi embuzi sako ne pusi gwali na mama kezo vale soku posha Dalambu tufu mama womu fude mulave Chokato likuzima la yopo kera nusu Neri nyaza kutumie deri ankombane Linda loli watu langa zibuge yengula Ngolu ofuse mbozi mbira mobi endiki Ate sina kindi na ulu ademose mukago Naba wojo mpukumu zungiri na njini Muno kumba womba za devo tochari mtu Nze kale ya desiri na nyolu pia ngumo Na yaka katono kendi na kwembere za mami Kambere nga siri na mbalambolera Kwa imbategeze mbera wakume mioyo Dale miezi muenda mama wawa nilire buto No mtuza mudagala no kunywe bikawa Najia peruka mama wange mfuka kala Bamekamo ulira kwembuta basijamu Poka fera dagalo wakubanyina tashala wa Irambu yali mwalazo mkwano baba Wene ye unaganya kukabia nesiga Olusi nebya bakola seba bifago Kale no mukwano gwobu zade gwe guchakira Gwashali na bazade bakoli na makula Mubanga tonanywa sukali osoke dadi Nechi koisha mami ya zala nalira Muzade takulwa ne wawa wamali uyo yokoli na ge makula go Dokwati wansa nyingo mula gamba no kwa tolicha omu Nikotafune munduka Zabde tagulwa ne wava wa malivu yoyo kori na gema kulago Tokwati wa sanyingo mula gamba no kwa tolicha omu ndi kota kune mutuka Singoso mevi awandiki wa mufanjiri Mukuruhani ne Bible soja kulaba Tino ya litia mzade wera ya tia mukama Baba jionye saloli zao ja kukebwa Ababa chala boli kumba zude mkulu Kalo kukusha ya wakade wa otebye bali Boholu mbye katale kusugu langoyi Naba uunzo ole sefene mfundu Unze kale vanyumiza mbunga nchali ka baby Vana luala mungiri ya susembe wali olavi Ngirote wali alina na subi inti naona Nze waliwe aliangisege soku zingama Mungu bambi na bayamba kubwati mpola mpola Omanyiru vale mbera ngo kanya ninjala Nasuka na yena vale katana seke Mabatunze hulike vali na tere mpone Kale hulire nzijukire bionde kane mbere Nengula kasukali neri gache dene Eze ngegezo mulwera antuala satu Kone nyamesa vane vali ya neva dimbuka Na yoku jako uongonga wajula supa Uzala nosumu soja gana njini Watazi nga makovo kufuka chiwaya Awaliro oze zomu anamata wanya Weseru njojo kulanga yoka kiro kembuzi Bambino mtu aliro mkade wese makula Noyo nalu kwa gogo wa fambi sente getege Otakole chongenta sima ye mkwano go Na washali na vazadebe ye mkola Abantu banja wakulide mbazi wenjolo Na kula na vuza wakadebe nga zempeo Nga wafana ala wabifana nyi Banji bafira mkuzala na leka baby Nekatalo za kuhuomi wapero bushakira Bambi kekatone baka pika amata mkopo Wena alabye kubaza devo daloli mkulo Zabde takulwa ne wava wamalivu yoyo kori na gema kulago Tokwati wansu nyingo mula gamba no kwa tolicha omu ndi kotafune muduka Zabde takulwa ne wava wamalivu yoyo kori na gema kulago Tokwati wansu nyingo mula gamba no kwa tolicha omu ndi kotafune muduka Chiyo chikude mbitaka jime Olo kusanga mama ove ya ninatume Najia kuito kugenda jali newe kweka Atevo soko mola vano wetama kuona Yadeka vinyongera kampi baba kambaliga Keka kuzalo musate neda takulua Toko ati wansonyi kuchatu lanche yomami Ntio hayi tata kwenda simbo kamutu mboi Wesevo liwa chitalo na yomu zate yinsulo Na walwanyi sawa sajia mkadadija Oya kuswaza kutia nukulaga mubanobo Iya zala kuwate miangevi miaso Mbagalizo kukwata vienjo gete basevo Beba nyabate kindio kubisa mkola Njabuda nepasa zebi ya vonganjolo Mkomba wa weekend ingeni nze mu bakadde mbaagaliza okukwata bye njogedde basebo ne banyaba ateeki ndi okubisa mu nkola nja kudda ne bbaasa z'ebirabo nga njolo nkomawo wiikendi ngenze mu bakaddeka omuzadde takulwa ne bwaba w'amalibu yoyo gw'olinage makulago tokwatibwa nsonyi ng'omulagamba nno kuba tolijjawo omulundi gw'otafune ku dduuka omuzadde takulwa ne bwaba w'amalibu yoyo gw'olinage makulago tokwatibwa nsonyi ng'omulagamba nno kuba tolijjawo